You don't want fake music, you want fake music, you want fake music. Density music, you want
Fukufana na Biyansi Wana wana na waranza mena Utekile mbilu yanga wena Wana wana na waranza wena Sase kengo fukufana na Biyansi Wana wana na waranza mena Utekile mbilu yanga wena Kufana na Biyansi Wana wana na waranza mena Utekile mbilu yanga wena Wana wana na waranza wena Sase kengofu kufana na Biyansi
Kusaseka kulaba mali Iya wena ikwini Ungeni kote Utaikuma kwini
So tengelu muzu mkule senti Bambele lizi nto zioji Anga luto gota masending Na was just to make you happy Yami na ikwini Anything for my queen Yami na ikwini I'll do anything for my queen
Density music vibe
Ale wani ranza wena Mara oni pechi wena Kusaseka kulaba mali Iya wena ikwi Ungeni kwi